Sometimes I feel love. And it be easier. Kaumba na wivu. Dalili ya mvua huwa mawingu. Kweli mapenzi moto na mbuli ya majivu. You can see I'm losing my mind. Where you might be to mine. Umeina chalo lio. Siwezi wendo yangu size. Come to me my right. My heart is beating low. Oh, oh. Ah, unanikosea. Oh, oh. Kani salala. Oh, oh, ido, mapenzi na